straight music. Nigga sing,
mother shit all, mother shit all.
Eti a pretty face but bad character. Mara mwigerera mwire tu waku. A pretty face but bad character. Mara mwigerera mwigerera. Vile napenda nae jana leo na kesho. Atoni peki leo staona yake mateso. Vile tunapenda nae jana leo na kesho.
Shiro wa kirinyaga ni musexy. Her beauty is like a bunch of roses.
Mother Shiro, Mother Shiro. Mother Shiro, Mother Shiro.
Kimwili na isi joto ndani. Kimwali bado joto lako na dai. Pesa njamani. Usijalipini kuna mali.
Mother Shiro.
Shiro ni mpeleke Nairobi. Mwiro tu waku ne mudaka. No arena mitugo mioru. Mara muigerera mwire tu waku. Mendo boss na posa kama mboga na tosha. Kima penzi peti peti kome kali ya kiti. Kitandani ama pale chini ya muti. Pere mende ni lete ni kupere pete.
Mother Shiro, Mother Shiro. Mother Shiro, Mother Shiro. Mother Shiro, Mother Shiro.
Eti a pretty face but bad character. Mara mwigerera mwire tu waku. A pretty face but bad character. Mara mwigerera mwigerera.
Shiro wa kirinyaga ni musexy. Her beauty is like a bunch of roses.
Mbali sezika naye. Kama ni kifunta zikwa naye.
Shiro wa kirinyaga ni musexy. Her beauty is like a bunch of roses.
Mbali sezika naye. Kama ni kifunta zikwa naye.
Mother Shiro, Mother Shiro. Mother Shiro, Mother Shiro.
Mother Shiro.